mana, mana.
Mage, mage, chaki.
Na mana, deep sea.
Mr. Seed again.
Hello, 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 hello.
Kuna kiaroma kina kamtoka inside ambenye nimekisoma kina kandiki delicious. Kwele imejana imelisho kitingizo inatingika tingika divas ini divalicious. Badilika mamna kuja kuku pick up. Mbona sona baki home na mimi ndo your big man. Wepiga smile mindo ntalipia picha na dina na di malaika na yulia di. Ya mana tipsy.
Ya ni malaika 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 ya yeah. Malaika, malaika, malaika. Yani malaika, 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 yeah. Malaika, malaika, malaika. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Baby, come nikupeleke dina. Niku bless na di. Na na na. Nasema deep, anataka dina. Anataka di. Baby, come nikupeleke dina. Niku bless na di. Na 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 na. Nimekudig, una kafi. Na nina think ni kupeleke ukakule fishi. Misi mtriki na sinanga kiki. Siwezi kuchiti majuwe ni painting.
Alo, 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 eh. Alo, 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 alo.
Magi, magi.
Alo, 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 alo.
Baby girl alone, asiutoke home. Mini kuperform ni komadona. Na choma ndom like never before. Nina boni kizima danga zote tu balone. Jumazine za nice nikipata wakupa phone. Na kuna kwela anata twende dina, jina ni Mona Lisa na metoka umoina. Machaji wanapita wakili ya shiza kila. Na mimi na jibamba nikitoka na madiva. Magi, magi.
Nasema diva nataka dina.
Anataka di.
Beti kam nikupeleke dina.
Niku bless na di. Na 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 na.
Nasema diva nataka dina.
Anataka di.
Beti kam nikupeleke dina.